That's what you
Nima amba, nika pata, nika shika, nika moka, kajikuta, nima freeze. Nima amba, nika pata, nika shika, nika moka, kajikuta, nima freeze.
Angalia mtena, kanataka mtena. Angalia mtena, kanataka mtena.
Antena, canta cantena.